Of your hands and forever you they do. Your work bless God is a riddle of rocks. I join with him and the victory, victory. With him we're doing what he say. Oh, we cannot do. So we raise and so we shine.
So we shine.
Happy Moses on this song.
Mbiona vya tuka, wena vilo tanga. Mbiona ya vikoloyo, nga wena ya gala. Mbiona vya tuka, wena vilo tanga. Mbiona ya vikoloyo, yeah. Jeweji ya kusangi mana yate, wawaji ya kusangi mana. Katisaba nikira kusaba, yeah. Yali mamani
nali namani
ngawe nayagala mbiona byatuka wena bilotanga mbiona yabikoloyo ngawe nayagala mbiona byatuka wena bilotanga. Atanavuna choyenda, jakufuna choyenda, noli nyale.
You are born to win, not to lose. Mwese kwa sobola.
Mimi namupenda sana, Bwana Yesu.
Nawe mwagale.
Tunashukuru Bwana sifuri.